Yeah. Stand up again. Remix. Hamtuweza nisahau mifasiku hazira na hasira na upendo baguzi kwa shika dawa mwezi yona mesahau mnazarau. Hamkumbuki nilipotoka nilivyosota mdogo pangarau. Nishai simari kitu bora kesho nione siku majaribu na yatenga na yakata bila kisu. Kidume bora nkose leo ila kesho njitume mwezi kinda mwezi shinda na kila siku mnaunda tumbe. Mwenyezi ndo anajua na ndo yeye amenichagua kwenye jua mnaungua kwenye mvua mnasaura na kufua. Maneno naozunguka kama mkanda kwenye kiuno kwenye koti na shak kwa mikono move weight like sumo no fear. Na swaga za watoto rangi nyingi mpaka macho anaumia. Pekee mnanisikia bado driver kwenye njia kama seva sio kazi kuwa hifadhi mnamtania. Mchaka mchaka siwezi choka hata buti kitoboka na misapa sipo raka ujuu vivu na tobota. Ndo maana sitoki foka na kaza isije nyopa ngome imara kimduara taratibu na wokota. The microphone doctor mikoshoka salam serikali na yongoza kwa nizam. Endam the number 5432 plus uno people like me.
Ninjo El Magnifico Chuma King Kong The History Maja Kira Sikum Tashaga El Magnifico Chuma King Kong The History Maja Kira Sikum Tashaga.
Kunacho na mdundo kwangu ni mchezo simple nifuate nilipo. Jono zima rudi kripo wana na minia mshongo po clear mulize duke. Na mistari konde weka sura tupasuke. Chataka puma duma bishi tafuna chuma milele ntabaki pele matusi kurudi nyuma jifunze kuchana. Cause I'm the universe of college. Legion kafa reading na zidi kutema knowledge. Taji ya king wa rhymes imevalisho ghetto. Kidume buke zilansu ukandamizo beto. Superstar peki superstar mpigo jeki na mchezesha nusu wanja forwardis na rudi beki stereo ni form linalipuka hewani. Swaga nazo kupo nyoto nazitupa begani. Kwa gizaji wanagiza kaole sidi dukani. Kina dada wanagizo lokole mili buchani. Twende minjo b-ball stereo na wakilisha na kisha na wadabisha pisha.
Steve incredible baby
minjo b-ball stereo. Toka lunduno na tuo na steril bado tuko pamoja bro.
Yeah.
Tell me what I did.
Upole wangu na nijenga yapo mengi na jifunza. Wengi nisha wapiga chenga chati yao miwa kwanza.
Our time
makes a man shida hada sizogopi sogopi. Panga pole na dithi hizi sizitaki
no.
I'm so focused level zangu soza hapa na Mungu ananongoza na isi muda haujafika ma. Kubwa na ewaza na badu kukamilika. Pesa zitaki urafiki still I keep on hustling. Naipinga vita viki dela keep on shining. Thanks mommy and daddy kweli menifunza mengi. Some dreams are so special but once they're lost never to be found. Out of sight is out of mind. I'm making a move. Yeah they act like blind. My swag is cool, you act a fool.
What?
I'm a son from the hood to home. My niggas with one blood. I'm a black realist from the land of Mwalimu. Told my people around the world let me tell you Karibu.
Yeah.
This is all I got. All I breathe.
All I breathe.
And all I know.
It's a business baby.
Sitazami watu soni minafanya dili zangu.
Steve incredible baby. It's a business baby.
Wokifanya kama unioni mina set rada zangu mbea na ibeba begani. Wabishi hawabishani.
Niko booth na tema flow kamifupa. Mashairi ya narukaruka kama kuku mwenye mzuka. Kapuku kila zabutu na kunoa kama tupa. Na kama sishiwi chenchi kama biashara sambusa. Incredible moko wa miugiza. Na kwa ya kiume voko kaya Jesus. Maza kanifunza nsiwe mroho wa marifa. Nibakia msiri asiye na dhambi kama chocha kanisa. Flow ni paka na ina roho kama tisa. Mwenye roho ya mashaka fuate somo la kanisa. Miko boko we kibisa. Soko we ni hisa. Shika namba niche moko chagua mbili paka tisa. Na niko aire kama gugu la marasi. Mautundu ya sio jificha kama mtutu wa jambazi. Niko huku toka yanki dungu paka punki. Nina mudu kila mdundo toka dufu paka dansi. Nina muku kwenye punch duke kwenye drums. Pesa kwenye mfuko so ni kuku kwenye lunch. Nitafute kama unioni ujiwe basi. Niko yuna ninginia kama tone la kamasi. Mindo
one the incredible.
Tungo zangu kifungo na funzo kwa wapumbavu.
The incredible baby.
One the incredible. Tuzo zangu za tungo ni funzo la tuzo kavu. Matunzo ya zangu tungo ni gumzo ndo maana mkavu.
One the incredible. Tungo zangu kifungo na funzo kwa wapumbavu. Steve Incredible baby. One the Incredible.
Tuzo zangu za tungo ni funzo la tuzo kavu. Matunzo ya zangu tungo ni gumzo ndo maana mkavu.